datimsafi.com.
Watakubania michongo kama una pesa, watakubagua wenzako we kama una pesa, atabati aichi kwako we kama una pesa, utachwa na bibi wako na ndo utajua kuwa hii dunia huwa haiko fair. But never mind, never mind, yako njia ni mazuri mengi, unatafuta kazi umekosa, unarudi umechoka, wengine wako home michongo inawafata. But never mind, never mind, yako njia ni mazuri mengi, wanaoyaga dunia ni wala na kupenda na kusaidia. Unawaziko nalia, kila ikijanja unawamisu nomia. Oh, kuna nyakati pia unesi na kupanda kichwani dunia, na kuna maneno pia uneshi bila kazi wendo netuibia. Ili mradi tu wenda stressi, awoni shida kukupa kesi, waze kujitua.
Mzazi kungojwa sahau, si hauna pesa hauna kazi so anakudharau. Unaweza date lishangazi, unaliwaza ila jao linakukwaza na unanjaa, unajikaza mdau. Kipara bila pesa nkidonda, hata kitambi bila hela ni ugonjwa. So zingatia utani waondo kuna chuki ujifunze, hawapokei simu zako kama simu ya kijumbe. Utagongewa dide mwako na wapopo utapata sira, watakuchekali watoto kikosa jira, mtani utendo chawa mara chopo ili mdadi hila. So tunazisaka do Roma na vanilla.
Ilo siwaze kujituwaro.